ngokuzivalelisa bendingabonanga ukuba uyalila sulezongembe ndizobuya kusayi ndikuphatheli ityantyambo ndivusele lulo thando luyaphi lufuthomle ndikuphatheli ityantyambo ndivusele lulo thando luyaphi
Kwazulu nasemhlabeni.